tubahaye ikaze mu kiganiro ejo ngaruka kwezi ku burenganzira bwa muntu. Ntimujye kure.
Nikose.
Ndakumva.
Ubundi byo numva ngo n'uburenganzira bwa muntu bishatse kuvuga iki? Ubwo burenganzira se nubuwe? Ndamutse ntasobanukiwe n'icy'amategeko abivugaho, ntabariza he mu byukuri?
Ese nawe waba wibaza nk'ibi bibazo? Kurikira ikiganiro ejo buri wa gatandatu wa nyuma w'ukwezi, usobanukirwe byimbitse uburenganzira bwawe.
Ni kuri Radio Ijwi rya Amerika ku murongo w'104 n'ibice bitatu FM.
Iki kiganiro mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukorera i Kigali mu Rwanda.
Amahoro y'Imana bane namwe mwese mukomeje gukurikirana gahunda za Radio Ijwi rya Amerika ivugira ku murongo w'104 n'ibice bitatu FM. Ni umwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukorera i Kigali mu Rwanda. Mu kiganiro cya none mugiye kubana nanjye uyisabye Christina na Dino wa Mahoro ni uhagarariye iki kiganiro, mugiye Mizero Crispe ari ku buhanga bw'ibyuma. Nizere ko namwe mukomeje gukurikira Radio Ijwi rya Amerika mumeze neza. Mu kiganiro cya none nk'uko mumaze kubimenyera kabiri mu kwezi, tubagezeho ingingo zigaruka ku burenganzira bwa muntu. Uyu munsi turi bwumva abafite ubumuga bukomatanyije ku kijyanye n'uburenganzira bwabo mu kuba bahabwa uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga. Hari abafite ubumuga bukomatanyije bwo kutumva no kutavuga, bagorwa no kubona impushya zo gutwara ibinyabiziga kandi bafite ubushobozi bwo gutwara. Bakunzi bacu rero, ntimuze gucikwa n'ikiganiro cy'uyu munsi kuko turumva umwe mu bafite ubumuga bukomatanyije utwara imodoka. Si ibyo gusa, turumva n'umudepite uhagarariye abafite ubumuga mu Nteko Nshinga Amategeko y'u Rwanda atubwiraho urugendo rwo kuvugurura amategeko arengera abafite ubumuga rugeze. Bakunzi b'ikinamico ngira nkugire, ntimucikwe n'agace ka 20.
Ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none. Twandikire cyangwa duhamagare kuri 07/28/22/32 cyangwa kuri 07/87/54/14. Iyi nimero wanayidusangaho kuri WhatsApp.
Kazi na none mu kiganiro ejo cy'uyu munsi, aho mumaze kubimenyera ko kabiri mu kwezi tubagezeho ingingo zigaruka ku burenganzira bwa muntu. Uyu munsi turi bwumve abafite ubumuga bukomatanyije ku kijyanye n'uburenganzira bwabo mu kuba bahabwa uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga. U Rwanda rwasinye amasezerano mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu, ingingo ya 7 ivuga ko abantu bose bafite uburenganzira bungana imbere y'amategeko. Ariko usanga ku bijyanye no gukorera uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga, ku bafite ubumuga ntibemererwa kuba bakorera urwo ruhushya. Abafite ubumuga bukomatanyijwe ni ukuvuga batumva, batanavuga, kuri bo ngo ni akarengane mu kuba nta byangombwa bahabwa byo gutwara ibinyabiziga. Samuel Munana, umuturage ufite ubumuga bukomatanyije utwara imodoka, avuga ko bafite ikibazo cyo kuba mu Rwanda amategeko atabemerera gukora impushya zo gutwara ibinyabiziga. Ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Nkurunziza Pacifique. Turamwumva mu ijwi ry'umusemuzi we Kwizera Clementine.
Uratangira dusangiza ubuzima bwawe bwo gutwara imodoka.
Ubusanzwe nize gutwara imodoka mbona na permis, hanyuma nyuma nza kuza nyine mu Rwanda nkatwara, kandi kugeza n'ubu nta mpanuka n'imwe ndakora. Ariko kubona permis y'Inyarwanda nabyo ni ikibazo, kubera ko itegeko kugeza ubu ntabwo ribyemera. Ariko gutwara ndatwara, nta mpanuka ndakora, nta kibazo mbona kirimo. Naho wenda nagonga, ntabwo cyaba ari ikibazo cy'uko ntumva. Oya, kubera ko n'abandi badafite ubwo bumuga baragonga, bakora impanuka nk'ibisanzwe.
Hari abantu batandukanye ibibazo ukuntu umuntu ufite ubumuga bwo kutavuga no kutumva atwara imodoka. Wowe ubigenza ute?
Uburyo imodoka iteye, ifite ziriya retroviseur 3, iyi imbere iri mu modoka imbere, n'izindi 2 ziri ku ruhande iburyo n'ibumoso. Izo ndorerwamo rero nizo dukoresha cyane kugira ngo tujye tureba uko bimeze, ukareba imbere yawe, ukareba inyuma uko bimeze no ku mpande zawe. Kubera ko njye mba mbizi yuko ntumva, nkoresha amaso, binsaba kwitonda nkakoresha amaso, kandi nyine nkabishobora. Si ngombwa yuko mvuze ihoni cyangwa se umuntu aba avuze ihoni inyuma yanjye kuko mba namubonye. Imbere mba ntareba, kandi nanone niyo uri inyuma yanjye mba nakoresheje ya ndorerwamo imbere nkakubona. Nta kibazo rero tugira mu gutwara imodoka. Ikiza ni ikihe? Turatwara pe. Abapolisi bamwe namwe barabizi. Kandi nanone nta makosa dukora mu muhanda. Ariko ikibazo gihari kugeza ubu ntabwo dufite permisi nyarwanda.
None kugeza ubu ngubu mubona hari izihembogamize mu Rwanda zituma batabemera gutwara ibinyabiziga?
Ni ibibazo bibiri. Abantu bo babatekereza kubera ko tumva arahita yibaza ngo n'ubise nibaguye ihoni. Aho niyo nicyo kintu bitwaza kica uburenganzira bwacu. Ntabwo basobanukiwe ngo barebe hanze y'u Rwanda. Ese aho bimeze gute mu bindi bihugu bimeze gute? Usanga rero bafunze hano mu Rwanda gusa ariho hari ikibazo honyine, ntabwo bareba mu bindi bihugu bimeze gute. Nicyo kibazo. Ikindi cya kabiri ni amategeko yanditse. Niba byanditswe kugira ngo babivugurure ushobora gusanga bibaye ihurizo, bakavuga ati yazwi itegeko n'uko rimeze, ugasanga ni urwitwazo. Bakavuga se ni gute watwara kandi ufite ubumuga bwo kutumva, cyangwa se wenda n'abandi bafite ubumuga. Mu by'ukuri kuhindura iryo tegeko nta kintu bisaba leta, nta mafaranga biri kubasaba. Umuntu arayatanga akiga agakora ibizamini nk'abandi. Rero ntabwo ari ikintu kiremereye cyane ku buryo cyaba imbogamizi ku burenganzira bw'abantu.
Ese usibye amategeko uvuga atabemerera kuba mwatwara imodoka, byibura inzego zishinzwe umutekano mu muhanda iyo utwaye ubona bimeze bite?
Nta kibazo, kuko polisi bo ubwabo barabyumva, baratwumva. Hari nk'umupolisi mukuru wigeze kumbaza ambwira ati ntabwo mbyumva neza mu by'ukuri. Arambaza ati se ni gute umuntu wize akagenda akagera ku rwego rwa masters akaba afite akazi akora akayobora organization kimwe nk'iyi, ibintu byose akabikora akabishobora, ni gute yananirwa gutwara imodoka? Icyo kiba nyine cyamunanira, nawe ntabwo yumva impamvu y'ibyo bintu. Akavuga ati rero ubwo burenganzira bw'abantu ugomba kubahirizwa.
Ukurikije imbogamizi muhura nazo, ubona hakwiriye gukorwa iki?
Ni ukugira ngo iryo tegeko rihinduke. Abashinzwe gutanga ziriya perimi cyangwa impushya zo gutwara ibinyabiziga, nibaramuka babonye umuntu ufite ubumuga kutumva, ntibamushidikanyeho ngo ntabwo uyu yashobora gukora ikizamini, uyu nguyu ntabwo yumva, ntabwo ashobora gutwara, bakanga kuguha perimi. Nimba bivuyeho itegeko rikaba risobanutse, nta kibazo cyaba gihari. Ejo nagenda nkakora bakayimba.
Arakoze cyane Kwizera Clementina, umusemuzi wa Samuel Munana, umuturage ufite ubumuga bukomatanyije bwo kutumva ndetse no kutavuga. Avuga ko hari igikwiye gukorwa, amategeko akavugururwa, nabo bakemererwa gukorera uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga, kuko nawe amaze imyaka 7 atwara kandi ntarakora impanuka, n'ubwo uruhushya rwo gutwara ataruboneye mu Rwanda. Dukomeje n'ikiganiro cyacu, mbibutse ko namwe mudukurikiye mwadusangiza ibitekerezo byanyu kuri iyi ngingo, aho twabajije ese n'iki cyakorwa ngo abafite ubumuga bukomatanyije kutumva no kutavuga bagire uburenganzira bwo kubona impushya zo gutwara ibinyabiziga.
Niba wifuza kudusangiza igitekerezo, ubuhamya cyangwa inyunganizi, twandikire kuri 07/28/2032 cyangwa se kuri 07/87/58/14/11. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp.
Rika nkubwire, kurikira ikiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika, ni kwizana na kane n'ibice bitatu FM.
Ubusanzwe iteka rya Perezida nomero 85 0/1 ryo kuwa kabiri nzeri 2002 rishyiraho amabwiriza rusange agenga imihanda n'uburyo bwo kuyigendamo, mu ngingo yaryo ya 7 ivuga ko uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga rwimwa cyangwa rwamburwa abantu bafite ikibazo cyo kutumva cyangwa kumva buhoro bikabije kandi ku matwi yombi, bityo ugasanga bafite ubumuga bwo kutumva batemererwa gukorera uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga. Mussolini Eugene, umudepite uhagarariye abafite ubumuga mu nteko nshinga amategeko y'u Rwanda, atubwira icyo bari gukora kugira ngo abafite ubumuga nabo bemererwe gukorera uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga. Ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Nkurunziza Pacifique. Katumwumve, turagaruka mu kanya.
abafite ubumuga mu byiciro bitandukanye bagaragaza yuko bafite ubushobozi bwo gutwara ibinyabiziga, bagaragaza yuko amategeko yo mu Rwanda kibazitiye mu bigendanye no gukora impushya zo gutwara ibinyabiziga. Nk'umwe mu bahagarariye abafite ubumuga, icyo kibazo urakivuga iki?
Buriya mu myaka ishize twaburana guhabwa kategori ya driving license ntayihari, ariko icyo dushima ni uko dufite kategori y'abahari bafite ubumuga ya driving license. Ariko ibiganiro bigeze kure ku buryo abashinzwe umutekano mu muhanda tuganira nabo kureba capacity y'umuntu uko yafatwa n'icyamukorerwa kugira ngo nawe iyo ubwo burenganzira abubone. Ntabwo navuga ngo polisi turayisaba guha abafite ubumuga bose perime, ariko turayisaba ko ireba mu bushishozi bwayo capacity y'umuntu gukorera perime mu ngingo afite nkeya azifite zamufasha kuba yahabwa iyo license, ariko utari buteze n'ikindi kibazo muri paburike.
None nonabure ubwo bushobozi umupolisi abona umuntu ufite ubumuga agafata icyemezo cyo kumuha uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga, haratekerezwa iki ku kuba bwahuzwa n'amategeko ku buryo mu gihe umupolisi yagiye gukoresha ikizamini umuntu ufite ubumuga avuga ati ndashingira kuri ibi n'ibi 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 ariko biri mu mategeko?
Twamaze kubona politiki polisi, new policy yadushyiriweho, mvugamo social protection yo kuzayihuza. Ariko igikurikira iyi new policy nakubwiyemo classification categorization yo kubona ibyiciro by'abantu bafite ubumuga, ariko apana muri ango ya muganga ahubwo mu buzima bwose. Ikiri bukurikireho rero ni ukwamendinga amategeko dufite abiri yarengeraga abafite ubumuga. Niyo mpamvu Leta yadushyiriyeho politiki nshya kugira ngo tuvomemo twameninge amategeko arengera abafite ubumuga ajyanye n'igihe. Mu kuza kuyavugurura turagenda twakomplayinga n'izo nidi nahoze mvuga ku bafite ubumuga ibyiciro byose, haraza kuyongerwamo izi nidi zose turimo tuvuga zandikwe, ariko nanone imikorere cyangwa amateka y'uko bikorwa n'izindi nzego, kuko ubumuga ni cross-cutting bikora ubuzima bwose, nta hantu bitakorerwa bitavugirwa. Nabo bakagenda bareba kuri ya polisi, kuri ya mategeko na n'imbizi bashyize muri ayo mategeko.
Arakoze cyane Depite Musoline Eugene, umudepite uhagarariye abafite ubumuga mu nteko nshinga amategeko y'u Rwanda. Aho avuga ko batangira urugendo rwo kuvugurura amategeko arengera abafite ubumuga ku buryo ayo mategeko azaba anakwiyemo ibigenerwaho kugira ngo abafite ubumuga bahabwe uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga. Tunashimire mugenzi wacu Nkuru Nziza Pacifique wamuganirije. Dukomeje n'ikiganiro cyacu, mbibutse ko namwe mudukurikiye mwadusangiza ibitekerezo byanyu kuri iyi ngingo, aho twabajije ese niki cyakorwa ngo abafite ubumuga bukomatanyije kutumva no kutavuga bagira uburenganzira bwo kubona impushya zo gutwara ibinyabiziga.
Niba wifuza kudusangiza igitekerezo, ubuhamya cyangwa inyunganizi, twandikire kuri 0728 02 32 32 cyangwa se kuri 0778 58 14 11. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp.
Dukomeje n'ikiganiro cya none, tugeze mu mwanya wo kumva ikinamico ngirangugire, tukaba tugeze ku gace ka 20. Katukumve, turagaruka mu kanya.
Zeruka na Karisita ashimira mwarimu umupenzi kubakira yamuhaye, ariko ndamwumvisha ko biba bikwiye nubwo umwari impunzi yamutendera undi akaba umuturage wa Cyanzige, ndetse n'abasaba gutera inkunga Club y'imbyino ya ba Valentine igamije kubiba amahoro mu rubyiruko. Baba barabyemeye sera, nimukurikire umukino.
Ese mama wariye ko ataza kunywa icyayi? Aragira ngo anyereze. Muhamagare Valentine.
Mama! Mama! Uri he? Papa aragusiga kandi.
Ni baba we! Umukenyero wanjye ni ndewe yinjitse mu mazi koko.
Ni njyewe.
Wabikoze ari ndi kumbwira wa mukobwa yo kuhuka.
Mese kwa ushyize hariya nkagira ngo urashaka ko tufura. Nyine nahise nkwinika kugira ngo ntaza kubyibagirwa.
Kuri ampemukiye gusa. Niho naringiye kujya ku kazi nambaye. Gusa ndambara ikibahubu.
kwari wona ina panze
mvaye umukenyero se ko bawujyana mu birori bawujyana ku kazi
haja ntago nakubwiye
rekata
babatera nkunga baraza kudusura rero bagore twese twihaye intego yo kuza twabukereye nka presidente ngomba kugenda nakenyeye nyine nk'umunya cyanze igikazi maze bagenzi banje nabo bateguye imbyino
ubwo mwizeye ko mu bakora agafaranga gatutse mbabari
none
nundi hari kizere 90%
ubundi se ko cyari mwe bahisemo gusura mama mu koperative yose arinda
batwandikira ibaruwa batubwiye ko bahisemo gusura koperative yacu yo dusegekana kuri mitako y'abagore ngo kuko twishyize hamwe duturuka ahantu hatandukanye ubwo nyine bashakaga kuvuga twebwe abanyacyanzige abanyamutenderi n'abarwakayuzo ngo kwihuriza hamwe bituma tugira ibitekerezo bitandukanye hakavamo imitako n'imirimbo myiza
ariko nicyo
yewe ndumva imana isubiriza igihe ikanasubiriza rimwe ibibazo byose nanjye naraye mbonye abakiriya nabo ntakeka
rahira batari babandi batanu umupenzi yaguhaga
byarangiye barenza buda harimo abo mu nkambi ya Rwakayuzo bakibo muri Mutenderi ndetse n'abandi bakibo muri Cyanzige yo hirya yegere Rwakayuzo ubu tuvugana ahubwo ejo nzazindukira ku mupaka kujya kuzana indi mari
nuko rwose
Saganda kubwire rebe
urashaka kunyinza bose prof
ko turi masaha y'ikiruhuko senda gutinza hari kaso warubwiyemo
umva yewe turi mu kiruhuko nyine ngomba kuja kujya nanje
ujyahe ko ndikusanzwe uri mu bana birirwa hano bakajya nimugoroba batashe
yewe guy prof we Jijana hindu tekela, fisaranu nja kujia,
kujia
viweze neza mwili chanzigi.
Ni umba, ubusi kia uja kusangila na abu honda, hami akoni miumvile ya uza kuhinduka. Jiko vila azi?
Dekari katuna kuitenzia zo mwili chanzigi, bani isangila wanya mutendeli.
Chahu, magi uchisha magi kubadu chumbi kie, kami dufisa mahoro yu osa shuboka tukwa uzi watu.
Ah, uratangia masumu yao.
Riga, nagwela masumu maliku ndaguwa wa mwana we, nina mandakugira. Urabizi ndakuzi kubukira umwana?
Ha? Ndabizi ko nandeze.
Iwanyu ndabazi bihagije.
Cyane nukuri.
Ubukire mwari mufise ko ntabwo mugifise, ni mwabuteshejwe nabo mwita bene wanyu.
Kana ziri angegero.
Ara mucyanzi garimwe buje.
Cha, byose byatewe nabo. Iyo navuga nsanga bahora bashondana nandi sinari kuba ndi munzi.
Badu hayo buhungiro, badu hakaza ubundi mwari mu cyanzi giye naho nashaka hose naje kugasaba kakama. Kuko noneho turabyemerewe. Musaza wawe nakora muri hotel ya cyanzi.
Kabisa yoni verite.
Nawe kandi nurangiza kwiga. Kimere kwa prayinga ho. Ari wo hose ushaka.
Ah, prof. Ibyo tubiriye kutamvangira. Ngira icyo nshakira kandi huta.
Aha. Icyo nshaka kukubwira. Nuko inyuma y'amasomo club de danse iza guhura.
Ubwo ibyo ni amagarikiye koko prof. Sinshobora kuyizamura bize kanigire kujya huko.
Baswe kuhagera niyo wamara inota 10 gusa burabimbyina abandi baza kwiga.
Aha. Nakundaza. Ndanabere kuko wacyo tuvuze ingoma. Awi, c'est une bonne idée.
Yebaba we ndege cyunzwe. Checeka. Njye mu kwa ikunda kuwe mwanya maze nkubikira. Nabikunze cyane. Niwe ukorere kana fest babitwigishaga bashishika. Nzi pe.
Ayo kandi twabiga gadushishika.
No kurirwa.
Sakura tuzasize ko kandi nimwe ukaraga ikibuno. Kandi kwa bwo. Sabarati.
Ikiteruka.
Uzimwe nakubwiraga ko mu rugo batakwemera kudufasha muri club de danse yacu. Sijabaye impamoda.
Byagenze bite se?
Nyine. Natinyutse ndabibwira kujya mu ntike kujya mpora mbakekera ubusa. Ariko bari banyirengeje pe.
Ke? None se wafashe uwe mwansuro.
Sashe tuzi imbyino birazwi.
Kabisa.
Nzakomeza nze muri club nkuru ko nshoboye iwacu babimenye. Kuko babimenye. Papa yanyirenzaga.
Ruga. Ni wowe kuzahindura iwanyu.
Pe nzagerageza.
Rero ndumva hagara ku cyo wiyemeje babimenye batabimenye.
Yakoze nibyo.
Hagati aho nari igitekerezo cy'uko club yacu yasonera abantu.
Ehe.
Akeka nidushyira hamwe tukongera ubufasha bwa papa mwarimu mupenzi ndetse n'ikigo ntabwo bizatunanira ahubwo mu bw'igitekerezo cyo twaheraho we
ndumva twasabira umunyacyanzige kuko ijya kurishihera ku rugo ntabwo twakwigisha abo mu nkambi kubana neza udahereye iwanyu niko njye mbyumva ikindi icyo gitekerezo ndagishimye bizajya bidufasha kwerekana imbyino twagiye twiga zitandukanye
babonye nk'abanyacyanzige bakubita ingoma z'abanyarwakayuzo bashayaye nk'abanyacyanzige n'abanyarwakayuzo bakaraga ikibuno nk'abanyamutendeje.
Nanjye ndabishyigikiye rwose. Ahubwo reka nkandike karamu yanjye rihera
mbuga usigaye unywa itabi.
Yego kuriye unywa itabi.
Icyo kibiriti kivuye mu mufuka w'ikabutura yawe ni ikiki?
Ahubwo se kariya gashashi gahinguka ko nakiki? Dore ibirimo biri kukujujubaho uruga.
Ni peteroli. We ibi bintu ugendana n'iby'iki?
Tubwire ni ukuri.
Ndafashwe nyine nta kundi.
Wafashwe?
Valentine.
Karama.
Nakubwiye ko abagutejwe ubwo bose ndagutesha umutwe kugeza igihe bicurije.
Ariko nyumvira.
Nyine nari napanze kuza kongeza butike ya Gilbert.
Gahuda rugamba afatanya ibikoresho byo gutwikisha butike ya Gilbert. Ubusiherezo bye rizabirihe mu gihe ategura kujya gusanira umunyacyanzu igihe yanateguye gutwikira umunyamutenderi. Aho bizamugwa amahoro naho ubutaha.
Reka nizere ko mwaryoye n'agace ka 20 k'ikinamico ngira mugira. Nshuti bakunzi b'ikiganiro ejo turimo turagana ku musozo, reka twakire mugenzi wacu Uwicyeza Kristera atugezeho ubutumwa mwadusangije mu kiganiro cyatambutse ubushize. Amakuru y'iminsi Kristera.
Amakuru ni meza, nizere ko namwe mumeze neza.
Yego tumeze neza. Ikaze rero utugezeho ubutumwa bakunzi bacu badusangije ku kiganiro cyatambutse ubushize.
Urakoze rero bakunzi b'ikiganiro, tugeze muri ka kanya twahariye kubagezaho ibitekerezo mwadusangije ku kiganiro cyatambutse ubushize. Nabibutsa ko twaganiriye ku ngingo y'uburenganzira bwa muntu, aho twagarutse ku burenganzira ku mutungo. Aho badukurikiye badusangije ibitekerezo ku kibazo twababajije cyagiraga kiti: ese mubona hari ingaruka bigira kuba abaturage bahabwa imitungo ariko ntibayandikweho? Kabera Emmanuel uherereye mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Gahanga yagize ati: kutabaha ibyangombwa by'umutungo ni byiza, kuko mu gihe babihawe barazigurisha bagakomeza kuba umutwaro kuri leta. Kudahabwa ibyangombwa ni ukubuzwa uburenganzira busesuye ku mutungo. Naho Nzabamwita Emmanuel uherereye mu karere ka Rulindo mu murenge wa Mugambazi yagize ati: abahawe amazu iyo basaba kugira uburenganzira ku mutungo wumva bikwiriye, ariko nanone kutabihabwa bibarinda kuzigurisha. Naho niyo Mukiza Celestin uherereye mu karere ka Nyarugenge yagize ati: abahawe imitungo birakwiye ko bayigiraho uburenganzira, bityo nabo bakayibyaza umusaruro kuko bashobora no kuyitangamo ingwate muri banki bakahabwa inguzanyo bagatangira imishinga yo kwiteza imbere. Naho Olivier yagize ati: kuba wahabwa inzu ntugire icyangombwa cyayo kikwanditseho biba bibangamye. Dukomereze kuri Clement uherereye Kimironko, aho yagize ati: ubutaka butakwanditseho ntabwo aba ari ubwawe. Mu gihe hagizwe ikigiye gukorerwamo nta burenganzira uba ukibufiteho kuko buba butakubaruyeho. Naho Gatete uherereye Rwamagana yagize ati: kugira uburenganzira ku mutungo ni uko uba ukwanditseho, kuko aba ari uwawe byemewe n'amategeko. Bakunzi b'ikiganiro, ubutumwa bwa none tuhiniye aha, ariko nanone nabibutsa ko ibitekerezo ku ikinamico ngira nkugire nabyo tubihaye ikaze. Mugenzi wanjye yasubirana ijambo.
Arakoze Kristera, ndetse n'abakunzi bacu baba badusangije ibitekerezo byabo ku ngingo tuba twaganiriyeho. Tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu, ikiganiro cyagarukaga ku burenganzira bwa muntu. Nk'uko mumaze kumenyera rero, tukibagezaho buri nyuma y'ibyumweru bibiri. Uyu munsi twaganiriye ku bafite ubumuga bukomatanyije ku kijyanye n'uburenganzira bwabo mu kuba bahabwa uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga. Twumvise ubuhamya bwa Samuel Munana, umuturage ufite ubumuga bukomatanyije utwara imodoka, aho asaba ko abafite ubumuga bukomatanyije nabo bakemererwa gukorera uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga. Muri iki kiganiro kandi twumvise Depite Musoline Eugene uhagarariye abafite ubumuga mu Nteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda, aho yatubwiye ko batangiye urugendo rwo kuvugurura amategeko arengera abafite ubumuga, ku buryo aya mategeko azaba anakubiyemo ibigenderwaho kugira ngo abafite ubumuga bahabwe uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga. Si ibyo gusa, twanumvise agace ka 20 k'ikinamico ngira nkugire.
Wakoze kubana natwe uyu munsi. Wifuza kudusangiza igitekerezo, ubuhamya cyangwa inyunganizi, watwandikira kuri 0728 02 82 32 cyangwa kuri 0778 58 14 11. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp.
Shuti bakunzi bacu reka tubashimire mwe mwabanye natwe muri iki kiganiro nge twabanye kuri mikrofoni twa Uyisabye Christina Mizero Crispe yarari ku buhanga bw'ibyuma mu gihe na Dino wa Mahoro yarahagarara iki kiganiro mukomeze kugira ibihe byiza.
I'm gonna make it through the door.